anti yetu anaitwa Waris alienda, alisema anataka kwenda kuangalia skin yake hapa BBS Mall. Na alipoenda ilikuwa ni 2:30, walimngojea wao mpaka ikafika 5 na bado hajarudi. Wakimpigia simu anasema ah, ninafika na kuja. Na then hao akasema hao wasichana wawili sasa ambao wameletwa, huyu Amina Dahir na huyu kazini yake mdogo, wamesema sasa tuende tumchukue, but it's late, lakini tuende tukamchukue. Na hiyo ndio mara yetu ya mwisho kuwaona na wao pia kuonekana different. Huyu mdogo anasemekana amepatikana hapa Ngong na huyu mwingine pale Parkland. Asubuhi tunasikia habari kuna maiti imewekwa hapa Park Roads, ndio tumekuja kuhakikisha kama ni yeye. Tumemkuta akiwa ameuliwa vibaya, amekatwa katwa, na mama yao bado sahihi hajulikani kama ako hai ama waliowaua hawa pia wamemuua, because wametupa miili yao, imetupa pahali different.